sinarinzirwo se kurukundo ruza mawe mukara rutaryamye ukamera nkuwasinzuga wera ukara rutagoyese izuba rikarasa iyo rwagucaniye ntiwiza ugira ngo uciciweho n'ishyamba utabi intwari ukarora nabi rwakujugunya ishyanga rukundo wera.